ningane tengiwe. Oh. Noma yini. Noma yini. Baba yini. Awukagithi impumelelo bayini.
Call a yin, I'll buy you to the middle of a yin.